Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo waxa ay tobar ku saabsan digniinta qataraha aafooyinka uga furtay qaar ka mid ah bulshada reer Jubbaland. Waxaana tobarkani soo qaban qaabisay Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland oo kaashanaysa hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Tirada dadka loo qabtay tobarka ayaa waxay gaarayaan 30 ruux kuwaasoo iskugu jira haween, odayaal qameed iyo dhalinyaro waxaana socon doona tobarka muddo 3 maalin ah. Abdirashid Umar Faratoon ku simaha agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda loo qabtay tobarkan iyo waxyaabaha uu bulshada ku soo kordhin doono.
Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland waxay qabanaysaa tobarkaas oo ku saabsan kor u qaadista iyo ka hortaga micnaha aafooyinka sida la socotaan waddankan waxa waaye waddan u nugul maaragtay inay dhibaatooyin ka dhacaan marka waxay u baahan yihiin bulshada nooceeda kala duwan in laga wacyigeliyo oo wax loo sheego si looga hortago inta aysan musiibo dhicin mise inta aysan aafo dhicin marka wasaaradda gargaarka maaraynta iyadoo kaashanaysa hay'adda caalamiga ah ee WFP hay'adda cunnada adduunka waxaa maanta tababar aan furnay maaragtay bulshada qeybaheeda kala duwan sida haweenka dhalinyarta culimada dadka disability-ga ah oo baahiyaha gaarka qabo odayaasha dhaqanka marka si micnaha bulshada qeybaheeda kala duwana aan ugu sii wadi doono tababarkan ama sida tababarkan oo kale marka tababarkan tababarka u dambeeyay ma aha kii u horreeyana ma ahan ku horaan qabanay sida la socotaan waana wadi doonaa in dadka laga wacyigeliyo maaragtay loona sheego maadaama wasaaradda ay wasaarad cusub tahay bal shaqada wasaaradda ay qabanaysa naftirkeeda hataa dadkii in laga dhaadhiciyo oo maaragtay ay noqoto wasaaradaha ka mid oo shaqeynayo dad badanaa laga yaaba wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka marka la dhaha ay dhahaan alla musiibada laga sheekeynayo maxaa waaye musiibada waa ilaaha keeno ilaahay nooguma keeno laakiin waa la yareyn karaa khatarteeda la yareyn karaa sida tusaale hadda aan kusoo qaato camal qof hadda webiga jiinkiisa degan oo rabo inuu webiga agtiisa dego haddaad kala hadasho aad dhahdo war meeshaan waxaad ku fiican inaada degin oo meel kaloo bannaan deg aad dhahdo waxa waaye khatar imaanaysaad ka hortagtay soo maaha marka sidaas camal waa la yareyn karaa musiibada lama baabi'in karo marka maanta waxaa inoo farxadde qeybaha kala duwan ee bulshada Kismaayo inaan maanta tababarkan u qabanay.
Ugu dambeyn muhiimadda loo qabtay tababarka ayaa ah in la helo bulsho fahan wanaagsan ka haysta ka hortaga qataraha aafooyinka iyo habka loo maareeyo masiibooyinka.